manje kodwa uthando lwakhela umi solo namhlanjalo thatha konke kino Jesu konke kuye ndiva nje kodwa uthando lwakhela umi solo namhlanjalo
one more time. Let's go. Come on. Hey!